Records.
Waoni, nasemekana kaniuliza nikikupata wezana, namwambia njooni kanawezana, ana ndembendembe na manyamanyama, na kijekie ni bisikali, naona nitapelekwa mojari, mbona kama zari la mentali, kama vipi nikopige mwingi, yani unanimaliza, dani minije kuingiza, usuri ndo unanishakiza, naona kama makengeza, yani unanimaliza, dani minije kuingiza, usuri ndo unanishakiza, naona kama makengeza. Oh baby, mchezeshe, usiogope mini pedeshe. Oh baby, mchezeshe, taratibu wa nirombose. Oh baby, mchezeshe, usiogope mino pedeshe. Oh baby, mchezeshe, taratibu wa nirombose.
I was chillin' in the spot, and she working and she twerking, and she got her bitches with her, and she hurting for a squirting, and she hurting every nigga that be watching how she moving. If these niggas try to touch her, they be cruising for a bruising. I'm the nigga, but she gon' do the choosing. Best believe I'ma beat it like I'm moving. Best believe I'ma bend over Susan. I'm the nigga, I'm gon' leave that coochie oozing cushion. Baby, really wanna dig in deep. Baby, really wanna give you heat. Say no Halloween, no trick or treat. Baby, if I do it, I'ma go in deep. Baby, really wanna dig in deep. Baby, really wanna give you heat. Say no Halloween, no trick or treat. Baby, if I do it, I'ma go in deep.
Yani unanimaliza, dani minije kuingiza, usuri ndo unanishakiza, naona kama makengeza. Yani unanimaliza, dani minije kuingiza, usuri ndo unanishakiza, naona kama makengeza.
Oh baby, mchezeshe, usiogope mini pedeshe. Oh baby, mchezeshe, taratibu wa nirombose.
Oh baby, mchezeshe, usiogope mino pedeshe. Oh baby, mchezeshe, taratibu wa nirombose.